师。Yeah.
It's Rosary. I'm the God. You can never be God.I gave you time to get half of my box. You couldn't even find a Cardi to my Minaj. That's why I still rule over all you figure. Wameshika, walotaka kunishika. Wamekufa wote walotaka kunizika. Afuka unaamini utaweza kunipita. Basi anza kuamini yale kuzaa bikra. The best rapper, but I don't say shit. Straight to the point like I'm a registered. I send this bomb to these bitches, eh? And none of them could do it in my life. Mugambo wanaruka na kukanyagana. Unataka kwenda peponi unagopa kiyama. Unajiita wakali, mnadanganyana. Kwenye shere ya Obama, kaingia Osama. Usimpenda kaja.
Unasema nini?
Kaja.
Aise usitutishi.
Usimpenda kaja.
Japo tuzee mtu inje.
Kaja. Usimpenda kaja.
Takutia ngeo.
Kaja. Usimpenda kaja.
Kisema na nguvu za tume kuna watu wanabisha. Ila kiukweli kuna muda na di. Na kama unabisha bisha wanaume mnapakuliwa. Hivi nani anawapika?
Na kwenye usawa huu mtamwogopa nani? Kia mwenenda kula bata zangu irani. Na wasiogopi kutupa jiwe gizani. Ndo maana tawila benki alina majani. I was the closest, you's a pussy ass bitch. And I got a fat pussy up in my pants bitch. Go and get a pap smear, get rid of that itch. When I'm hitting home runs before you get to the pitch, hey. Mugambo wanaruka na kukanyagana. Unataka kwenda peponi unagopa kiyama. Unajiita wakali mnadanganyana. Kwenye shere ya Obama kaingia Osama. Usempenda kaja.
Unasema nini?
Kaja.
Aise usitutishi.
Usempenda kaja.
Japo sote mtu inje.
Kaja. Usempenda kaja.
Takutia ngeo.
Kaja. Usempenda kaja.
Akademi nisiwana.
Usawape tarifa usempenda kaja.
Ukiongea utumbo minaongea paja.
Leo na wachinja kinaga ubaga.
Ule mpambea ukunyuma kakutaja.